Tucheze mwana kumsi kwa singeri Mjo tuchezewe mama msi kwa singeri Iligo matamtam kaina vya kumbwela Iligo matamtam kaina vya kumbwela We na meseni harari Anapigia singeri We mwapageo sirari Mina imba singeri We wana tito harari Anacheza singeri Wana kwana inama Inuka ilala na inama Inuka temekiwa na inama Inuka kinotonewa na inama Inuka twende we kama unageto mwana kuonyesha funguo We kama unageto we baba onyesha funguo We kama unageto mwana kuonyesha funguo We kama unageto we mwamba onyesha funguo Weka tena tuna mageto we mwana tuna mageto Tuna mageto we masera tuna mageto Tuna mageto weka we na geto langu We na geto langu we mwamba na geto langu Ana geto langu mwana kuna geto langu Ana geto langu masera na geto langu Ana geto langu twende we ndani nzuri we mlangoni kuna msuri We ndani nzuri we mlangoni kuna msuri We na meseni analala Analala tena wanangu analala Wanalala haya masera analala Wanalala tena wanangu analala Wanalala We karibu mgeni, karibu nyumbani Ingi ya pakantani, utakacho kiku tantani Usiseme azalani, kitanda changu chakamba Ulisi wa baba mzazi, ledio mbili saba saba Mikito yote naipata, washikaji ndo maskani Kujia kufuta, mpiano anani uzi majilani Feleji ni kumwaga taka, tatizo la geto langu Lipo karibu na mtoni, masika ya napokuja Nimi maji pakantani, kama wezeza na maji Ndugu yangu sije kwangu Wana kisingeri kikipigwa na cheza kama kambale Haa meseni uko wapi baria Tunishe kule kule hakuna mkate mgumu mbele ya chai mwamba Mwaga maji tucheze kama kambale Mwaga tena mwanangu kama kambale Mwaga maji tucheze kama kambale Mwaga tena mwanangu kama kambale Basi tena weka mbale Weka mbale weka tena weka mbale Weka mbale we mwanangu weka mbale Weka mbale basi tena gala 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 we mwanangu gala 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 gala, we mwanangu gala 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 gala, twete tena Mgu mmoja juu, ausishushe chini 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 Twende si utaka mwenyewe, sako na unalia Si utaka mwenyewe, sako na unalia Si utaka mwenyewe, sako na unalia Basi, aina shula dada, we kifosha mente Aina shula tena, we kifosha mente Aina shula dada, we kifosha mente Basi, miguu yote juu, ausishushe chini Ausishushe chini, miguu yote juu Weki fosha mente, basi miguu yote juu Ausishushe chini, miguu yote juu Weki fosha mente Kenda kule sawa, kiudi huku sawa Kinama sawa, kinuka sawa Mbona katikati wako watoto minataka tuwazima Minataka tuwazima Mama 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 Minataka tuwazima Msamba, we mama msamba Msamba, cheza tena msamba Samba, we mama msamba Samba, sijaona msamba Basi tena, mangu 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 mangu, we shambua Mangu mangu, mangu mangu, we shambua Mangu mangu, mangu mangu, we shambua Mangu mangu, mangu mangu, twende tena kiduku We mama kiduku, kiduku Basi cheza kiduku, kiduku We mwanangu kiduku, kiduku Basi cheza kiduku, kiduku We mama kiduku Ezo vile vile she, unambiwa mshamba wezi kuelewa usio Na mjinga pia ushauri Hapa hapa bambani ya tutoki Team Selector Gang Usi mlemure kipofu wakati mwanzi waoni Na siku zote, mkua bandia una manyoya Yani safi tu, kabisa
Sholo, 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 sholo Sholo, 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 sholo Chukua Chukua